Concept.
I'm a nigga zinyapa.
Check swaggers in the house, ladies and gentlemen.
Munga samba swagger boys in the building.
So I give the game, they're about to forget you.
Nampoi we wa paragui. If you play wava wa paragui. Deva buse wa paragui. Buse ni wana ni wakupasha. Nampoi we wa paragui. If you play wava wa paragui. Deva buse wa paragui.
Munga samba swagger boys in the building. Shiobo na pala mukwimba fefe na pale fimwandi fya kuwondolala fya wafye kukopala Kwebe mbefika rimuntu wanditu alikuana Jafika papiti ya babose kwa tivana Nga chafika mkisha nenesha na fesere sere Nebo shivu kumdiama pazi kamutu alile Kale na fiti ya mpamu file fya mujahide Afiko ehete ya panomba fere kansele
Nampo iwe waparagui Ipyo mte wava waparagui Devabu se waparagui Kusheni vana ni wakupasha Nampo iwe waparagui Ipyo mte wava waparagui Devabu se waparagui Kusheni vana ni wakupasha Nampo iwe waparagui Ipyo mte wava waparagui Devabu se waparagui Kusheni vana ni wakupasha
XYZ rap ndiye paradise yes. My girls ni ambira just want to summarize yeah. Chirandaranda na marapa but otherwise Ninenda funfunya ukepshia gomani sis Chidega ya mzabarolo vena kim breeze I want to mop a juice in shiremo na mo sense Chiratino kwa push up quiz of this place My fans na wafunda DJ the play of this
Nampo iwe wa paragui If you mte wava wa paragui Jevabu se wa paragui Kusheni vana ni wakupasha Nampo iwe waparagui Ipyo mte wava waparagui Jevabu se waparagui Kusheni vana ni wakupasha Nampo iwe waparagui Ipyo mte wava waparagui Jevabu se waparagui Kusheni vana ni wakupasha
Nalolesha dabu dabu
Waparagui samba
Ukali wakwata
Wanaku mwempompa
Kafia kurianga chikani
Kareta sikompa
Kubwaiche
Na tute mkwampa
Karumba kwena nifika wabai chomunde muna Manchila inafunya wagai kai wapena Nimbo wapalo iwe na shatara ine muna Zenike poro wapulati kwena rero na muna
Nampo iwe waparagui Ipyo mte wava waparagui Devabu se waparagui Kusheni vana ni wakupasha Nampo iwe waparagui Ipyo mte wava waparagui Devabu se waparagui Kusheni vana ni wakupasha Nampo iwe waparagui Ipyo mte wava waparagui Devabu se waparagui Kusheni vana ni wakupasha
Hey, ama ni gasi ni apu Sambizo, aka tu doctor Zenike, I see
B2, B-Face Just be Munga sama soka boys in the building
Safe be I see you This boy DMG Lengzi
Nabambi, Nabambi, Lockstar, Cheese Whiz, Washire T-shirt, see you.